Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Indwara y'impyiko ni imwe muzibasira abantu benshi hirya no hino ku isi. Ibyo hanini biterwa n'uko iyi ndwara ibitakurikiranywe kare. Mu bisanzwe mu buzima bw'umuntu, impyiko ni ingingo z'ingenzi ku mikorere myiza y'umubiri. Impyiko zifasha mu gusukura amaraso, kuringaniza aside mu maraso no kwikiza imyanda n'ubundi burozi buba buri mu mubiri. Kenshi iyo umuntu arwaye impyiko, hari igihe asabwa guhindurirwa impyiko iyo izo yari afite zangiritse. Ibi nibyo byabaye ku musore w'umunyarwanda Jean-Claude Muhire, wamenye ko yagize ikibazo cy'impyiko mu mwaka w'2019. Aza kubwirwa ko izo mpyiko ze zombi zangiritse cyane ku buryo zari zikeneye gusimburwa. Kugira ngo ubone uguha urugingo ndetse n'ibitaro birusimbura, ni ibintu bitoroshye kandi bisaba ubushobozi. Ku bw'amahirwe, umukunzi we bamaranye igihe yaje kumwemerera kumuha imwe mu mpyiko ze. Kuva amenye ko arwaye kugera izo mpyiko zisimbuwe, byafashe Muhire igihe kigera hafi ku myaka 3. Urugendo rwe muri iyo nzira itoroshye yanyuzemo nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga cya none. Jean-Claude Muhire, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga. Mbere na mbere, ujya kumenya ko ufite ikibazo cy'impyiko, wabimenye ryari, wabyitwaye mute?
Urakoze. Namenye ko mfite ikibazo cy'impyiko zombi mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2019. Mbere yaho gato mu mwaka wa 2018 mu kwa cumi na kumwe nibwo natangiye kugira ibimenyetso by'uburwayi, hanyuma nkomeza kujya kwivuza. Ubwo rero baje kubibona nyuma y'amezi 3 bambwira ko nari ndwaye impyiko zombi ziri ku kigero cya 4. Ubwo rero nibwo abaganga bahise bambwira ngo nkomeze gahunda yo gukurikiranwa nkajya nkora amarandevu kuva icyo gihe kugeza ubwo nakoraga igikorwa cyo kubagwa mu mwaka washize, mu mpera z'umwaka ushize wa 2022.
Iki kiganiro wenda cyanafasha n'abandi bantu badasobanukiwe n'iyo ndwara kugira ibyo bagikuramo. Iyo uvuze ko hari bimwe mu bimenyetso wari ufite, nk'ibyo bimenyetso ni nk'ibihe byatumye ufata icyo cyemezo cyo kujya kwa muganga kugira ngo wisuzumishe?
Narwaye iyo ndwara kera, ariko mbimenya ntinze kubera ko indwara y'impyiko ni indwara abantu bashobora kurwara mu byiciro bitanu bitandukanye. Icyiciro cya gatanu nicyo cya nyuma, ari nacyo nari ndiho umwaka ushize. Hanyuma nabimenye ndi ku cya kane, urumva habaho n'icya mbere. Icya gatanu ni ukuvuga ko impyiko ziba zikora munsi ya 15%. Njyewe rero icyo gihe indwara nabwo nayifite ibimenyetso bitandukanye, harimo kuribwa mu gice cyo mu mugongo aho impyiko ziri, kugira umuvuduko w'amaraso ukabije, nagiraga hypertension iri mu bipimo birenga 200, kugira anemi, nari mfite kubura amaraso, ndetse n'izindi ndwara zagiye zitandukanye harimo ibihaha, ukagira amazi menshi, ndetse no guhumeka nabi. Ubwo rero izo ndwara zose zagiye zikorana zigakira n'izindi complication, kugeza aho naje kujya kubagwa nabwo kubera ko nari mfite nyine izo ndwara zagiye ziba nyinshi kuko nagiye kujya kubagwa mu kwezi kwa cumi umwaka ushize ndi ku kigero cya gatanu nabyo biba bibi cyane kuko nari ndi kuri dialyse nabwo amaraso ari na makeya nari mfite hemoglobine ya karindwi kandi umuntu normal agira hemoglobine ya cumi na gatatu ibyo rero ni ibimenyetso bigiye bitandukanye byaje ariko nuwo mbere yuko bitangira natoki numvaga mfite ku muntu yari yagira ibyo bikagaruka cyangwa akarya bice cyane rimwe na rimwe yanabirya akumva ntatoki afite donko nibyo bimenyetso byose byagiye bisimbuza muri iyo myaka itatu navuga ko ari itatu ishize.
Uvuze ko kuva ukibimenya byagufashe hafi umwaka n'igice birenga kugira ngo ube wabagwa cyangwa se izo mpyiko zibe zasimburwa ibyo ari byo byose ni ibintu bitoroshye kandi bigoye no gukora mu gihugu nk'u Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Tunyuriremo inzira wanyuzemo kuva umaze kumenya ko izo mpyiko zawe zangiritse ku kigero cyangwa se wageze kuri stade ya gatanu byakugendekeye gute? Byari byoroshye se?
Ntabwo ari urugendo rwari rworoshye na n'ubu ntabwo rucyoroshye ariko icyiza ni uko nakije namenye ko ndi ku kigero cya gatanu mu kwezi kwa mbere kw'ibihumbi bibiri na makumyabiri kuko nakoraga amarandevu kuva muri bibiri na cumi n'icyenda ndwaye buri kwezi ariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri gitangira nyuma y'ubunani nibwo nagize uburwayi bukabije njya mu cyumba cy'indembe ahazwi nko muri rejanse mu bitaro bikuru bya Kigali CHUK hanyuma umuganga wankurikiranaga ansaba ko bakongera kumpima impyiko zanjye njya gukora ikizamini cyitwa radiyografi njya muri radiyoloji nibwo rero basanze ndi ku kigero cya gatanu hanyuma bansaba rero ko nkomeza kunywa imiti myinshi kuko kuva icyo gihe kugeza mu kwa cumi na kumwe bambaga nanywaga ibinini makumyabiri na bibiri buri munsi kubera ko nari mfite noneho indwara zigiye zitandukanye hari harimo impyiko, umuvuduko w'amaraso, kubura amaraso, ibihaha, umutima n'amara. Umutima nawo wagiraga komplikasiyo. Ubwo rero byaje kugera mu kwa gatatu icyorezo cya korona virusi kigera mu Rwanda ku itariki cumi n'enye nabwo nari nasubiye muri rejanse hanyuma umuganga ambwira ko noneho ngeze ku kigero kibi nakora uburyo bushoboka bwose nkajya kwivuza kubera ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo abarwayi barwaye impyiko bakorerwa igikorwa cyitwa transplantation cyangwa kidney transplant mu cyongereza. Umuntu urwaye indwara y'impyiko akeneye kuvurwa kuyisimburwa ajya kwivuriza hanze. Umuganga rero wankurikiranaga yambwiye ko hari ubufasha minisiteri y'ubuzima y'u Rwanda ijya igenera abarwayi b'impyiko bakiri batoya ariko kubera igihe twari turimo yarabambarije bamubwira ko kubera icyorezo cya korona virusi gikiza mu Rwanda ntabwo imirimo yakorwaga n'abantu bakora mu biro bitandukanye bari baragabanyije umubare ndetse n'icyo gihe twari turi muri lockdown muri guma mu rugo bamubwira ko rero dushobora gutegereza ndetse n'ubusabe bwanjye bukamara umwaka ariko kubera ko nari ndi ku kigero kibi cyane arambwira tubone kugerageza ubundi buryo washobora kugira ngo ubone uko wajya kwivuza hanze. Yambwiye ko rero kujya hanze abantu abanyarwanda bajya kwivuza
gato cyane kugira ngo abantu babisobanukirwe neza kukubwira ko ukeneye kujya kwivuza hanze muri make icyo yashaka kukubwira nuko wari ukeneye kujya hanze kugira ngo usimburirwe izo mpyiko.
Simburirwe impyiko nkore icyitwa transplantation cyangwa kidney transplant mu cyongereza.
Komeza wakomeza.
Kuko mu Rwanda urumva nyine icyo minisiteri y'ubuzima cyangwa se ibitaro byaho bifasha abarwayi b'impyiko mu gukorerwa dialyse ndetse no kubitaho mu buryo bwose bushoboka kandi bwiza. Ibyo nanjye narabikorewe ariko kubera ko nari nkeneye gusimbuzwa impyiko mu buryo bwihuse byabaye ngombwa rero ko nkoresha ubundi buryo bwo gukusanya amafaranga biciye ku rubuga rwitwa GoFundMe hanyuma ngira n'amahirwe dukora fundraising mu kwezi kwa gatandatu amafaranga araboneka twabonye ibihumbi birenga makumyabiri by'amadolari hanyuma rero kubera ko twari turi mu gihe cya guma mu rugo ndetse n'ingendo itaremerwa kubera nyine icyorezo cyari kiri ku isi yose nanone icyo gihe hari byabaye ngombwa ko amafaranga tuyabona mu kwa gatandatu ariko dukomeza kugenda tugira ibibazo bigiye bitandukanye harimo icyo kibazo cy'uko imipaka yari ifunze hanyuma biza gukunda ko tujya kwivuza mu kwezi kwa cumi
mbere y'uko tugera aho wagiye kwivuriza ubwo bufasha wari ubukeneye ariko nanone wari ukeneye umuntu guha impyiko sibyo
yego
byagenze gute rero
impyiko nayihawe n'umuntu witwa Uwiringabire Marirene akaba asanzwe ari umukunzi wanjye tumaze igihe tubiranye ubundi abantu bazi ko wenda tugire ngo tunakureho urujijo iyo umuntu arwaye impyiko ashobora kuyihabwa n'umuvandimwe we cyangwa se umubyeyi we ariko njyewe nagize ikibazo cy'uko nta wundi muvandimwe nari mfite hafi kuko navutse njyenyine hanyuma biza kuba ngombwa rero ko nshaka undi muntu duhuje amaraso ndetse duhuje n'ibizamini abaganga badusabaga kugira ngo ampe impyiko nagize amahirwe rero n'umugisha w'uko umukunzi wanjye twahuje ibyo bizamini byose hanyuma akambera umuntu wampaye wari wemerewe kubona impyiko twapimye ibizamini twese nawe baramupima tubona turahuje hanyuma hakurikiraho gahunda yo gushaka ibitaro no kujya kwivuza
uwo mukunzi wawe mumaranye igihe ni Marie Reine Uwera nawe turi kumwe kuri telefoni muri iki kiganiro muri Isanga cya none Marie Reine Uwera Ingabire ikaze mu kiganiro muri Isanga muhire atubwiye uburyo uwamutabaye kugira ngo umuhe imwe mu mpyiko zawe ujya gufata icyo cyemezo wagifasha uhereye kuki ese nta mpungenge wari ufite ku buzima bwawe wowe
murakoze cyane icyemezo ntabwo cyangoye bikabije kuko naramurebaga nkabona nyine uko ameze nkabona ko ari umuntu ukwiriye gutabarwa ntabwo byangoye rero gufata icyemezo kuko iyo umuntu arwaye ameze nabi nyine ukishyira mu mwanya we kumutabara ntabwo gufata icyemezo cyo gutabara bigorana cyane ntabwo byangoye ikindi ibijyanye n'ingaruka gusa natekerezaga zabaho mu buzima tanga impyiko ntabwo ari ugutanga ubuzima ntabwo ari ukugabanya ubwawe iyo utanze impyiko inshuro nyinshi nta kintu bihindura mu buzima bwawe uretse disipurine ugomba gufata ukamenya uko ugomba kwitwara ukamenya uko ugomba kumvira muganga ibyo yagusabye gukurikiza ntabwo numvaga ko hari impungenge zidasanzwe uretse ububabare busanzwe nk'umuntu ugiye kubagwa kwitwararika bitandukanye n'ubuzima wari ufite ibyo nibyo nibyo nakwita impungenge ariko izo ni impungenge zitari kumbuza gufata icyo cyemezo no gufasha umukunzi wanjye kuko yari arwaye anarembye cyane mbona ukuntu arara atabasha kugira icyo akora atabasha kuryama atabasha guhumeka neza nyine ubuzima bwarahagaze rero nta mpungenge nabigizemo kuko n'icyemezo ntitanguye kugifata nta bibazo numvaga nyine ibyo ngiye gukora bishobora gukemura byinshi kurenga ibyo ngewe nakita nk'ibibazo rero nta mpungenge nyinshi nagize
kuri wowe nta mpungenge wagize ariko nanone uwo muco wo gutanga urugingo ni umuco ahanini utarakwira cyane mu bihugu tuvuge nk'u Rwanda cyangwa se ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'abantu mwavuganaga cyangwa se abo mu muryango wawe ubabwiye ko witeguye guha umukunzi wawe imwe mu mpyiko zawe bo babyakiriye
umuryango wanjye nanawushimira cyane waramfashije ntabwo bigeze ntererana ko ibyo ari byo bisaba kumfasha kumva niba koko icyemezo nafashe ntarahubutse ahubwo ikibazo nakigize ku bandi kuko abandi batabyumva bataba bari no muri iyo situwasiyo cyangwa se urwo rugamba umuntu aba afite we aba yumva ari umusazi barakumva bakavuga bati ntabwo uri muzima ni gute ushobora kwemera kujya gutanga ubuzima bwawe kuko ni igikorwa kiri risike ugiye guhindura imibereho yawe
ugomba kwitwararika kandi operasiyo ariyo yose ari operasiyo ushobora kujya ku isoko ukahagwa. Rero ntabwo abantu rimwe na rimwe banyumvaga, ariko nyine uko kutanyumva nabyita ko ari ugukunda, nyine kwikunda kuko wikunda cyane ntakirekura. Ariko bagiye bamfasha cyangwa n'abasobanurira nkabasobanurira uko bihagaze, bamwe bakambwira ati nta kindi gicunca gusengera kuko nicyo niyo nkunga twaguha n'ubundi bindi cyumva icyemezo wafashe kiturenze. Ariko mu kuri nanjye numvaga ko urugamba ngiye gutabara ruvuta uko kwikunda, urugamba ngiye gutabara ruvuta nyine uwanshi umujyi uwo ari we wese. Niyo mpamvu nyine nakomeje ntacitse intege.
Muhire, usibye umukunzi wawe Marie Rene Uwera Ingabire wari wemeye kuguha imwe mu mpyiko ze, ese hari abandi bakandida bari ufite bari bemeye kuba nabo bagufasha?
Ntego nari mbafite, nari mfite abandi bakandida bagera muri batandatu, ariko buri mukandida wese yari atarikinisho kubera ko abantu benshi bamenye ko mfite icyo kibazo cyane cyane no mu gihe nakoraga igikorwa cyo gushaka inkunga amafaranga yo kujya kwivuza. Nabonye rero abantu batandatu banyemereye, ariko mu gutangira nyine kubera ko muganga wamubikisanaga yambwiraga ko nzagenderwa n'umwe umwe, twahereye ku mukunzi wanjye kuko ari nawe muntu wambereye mu Rwaza kuva ku munsi wa mbere. Kubw'amahirwe rero dusanga turanavuje abandi ndababwira ko byakunze nabo barishimye.
Umaze kumenya ko byakunze wabyakiriye ute?
Nabanje kutabyemera kubera ko icyo gihe yagiye kwipimisha nyine gukora ibyo bizamini bari bamusabye, njyewe nari ndwaye ndi mu rugo, ariko ajya gukora ibyo bizamini kugira ngo nyine arebe ko duhuje, ahita ambwira ngo turahuje duhuje gurupe cyange. Icyo gihe nahise mpamagara umuganga wanjye nawumbwira ngo ibyo binindi cyangwa aragira ngo ndebe umutima, muganga arambwira ngo nibyo. Mba rero ndishimye cyane kubera ko umuntu wari ndi hafi yambaye hafi kuva kera, kandi n'umuntu by'umwihariko yagiye ndwaza akamenya ikibazo mfite, nari yakiriye nk'umugisha ndetse ndakira nk'aho ari Imana yohereje ibintu byo kwakira. Nimbize nishimye cyane mu magambo make.
Rero umaze kubona umuntu uzaguha impyiko, ugerageje no gushakisha amafaranga n'ubushobozi kugira ngo uzajye kwivuza, ese guhitamo aho uzajya byari byoroshye, cyane cyane ko wabyivugiye ko byari mu gihe coronavirus yari ikiboneka hirya no hino ku isi, imipaka hirya no hino ku isi y'ibihugu yarafunze, ingendo zitoroshye, byari byoroshye?
Ntabwo byari byoroshye kuko nashatse ibitaro mu bihugu byinshi bitandukanye, bikansaba raporo ya muganga yari yarankoreye, ariko ibyinshi bikanyumvira. Nabanyije muri Kenya, ndaza mu Bufaransa, ndaza muri Mexique, ndaza muri Maroc, ndaza muri Tunisia, ndaza mu Bubiligi, ndaza no mu Misiri. Ibitaro byinshi byagiye biyongera ikambwira ngo icyo bakora ubu ngubu kubera ko korona virusi iri ahantu henshi, bari kwita ku barwayi barwaye korona virusi, ngo icyo bashobora kwemerera ni diyarize bakanamwitaho hanyuma bakazambura nyuma y'amezi nk'atatu. Naje rero kugira amahirwe y'uko mu Misiri banyemereye, ibitaro byanyemereye, hanyuma mvugana n'abaganga babo mbere y'uko ngenda, barambwira ngo basanzwe bakora igikorwa cyo kuvura abantu barwaye impyiko, bakababaga bakabahindurira impyiko. Tuvugana n'umuganga wa Nambazi ambwira ko bashobora nanjye kumbaga, hanyuma ibitaro bibihuriza kuzarwa bamfashije mu gushaka ibyangombwa by'imvugo.
Hanyuma se kuva ukemererwa ko wajya mu Misiri kugira ngo babe bakuvura kugeza igihe barangije kukuvura, byagufashe igihe kingana gute? Gerageza ubinyuriremo abakurikije Ijwi rya Amerika muri aka kanya, n'urugendo rusabiye.
N'urugendo rutari rworoshye kuko ibitaro byanyemereye mu mpera y'ukwa munani, na tariki ya nyuma y'ukwa munani, bitaragira nabira kinda kubera ibindi bitarije kubera mpaka y'ifunzi bizakujya kwivuza mu kwa cumi nyuma hagati yo gutarama kujya kwivuza haciyemo amezi arenga abiri ubwo rero twagiye kwivuza ku itariki makumyabiri z'ukwa cumi nabwo tujya mu gihugu cya Misiri mu gihugu kivuga ururimi rw'icyarabu twagize ikibazo cy'uko twagiye tuvuga icyongereza ariko dusanga mu gihugu bakoresha icyarabu cyane nabyo byaratugoye kuko byadusabye gushaka umusemuzi kandi mu by'ukuri ntabwo iyo ndero twari twayisangiye hanyuma nabwo twari twagiye ibitaro bitubwira ko dushobora kumara ukwezi kuko bari babonye raporo yacu n'ibindi byangombwa twari dufite n'imiti tugezeho rero tugira ikibazo cy'uko imiti y'ibitaro byabo byadusabye kujya dukoresha ibizamini tugasubiramo ibyo twavanye hano twari twakoze by'uko duhuje n'ibindi bigaragaza ko nayo ndwaye n'imiti mba n'ifite yambwiye ko ibyo bizamini twakuye mu Rwanda babibonye ariko bazaba ari byo bashingiraho batuvura dusaba rero kudusaba gukora gusubiramo ibizamini hanyuma ibyo bizamini twabikoze ukwezi kuko byari ibizamini bitandukanye byari ibizamini biri mu byiciro bitatu kandi harimo ibyo dukoresha bikamara iminsi imwe bitaraboneka hanyuma rero biza kumara ukwezi kose tugikoresha ibizamini tunarangije ku munsi wo kubaga kuko twabaze ku itariki mirongo itatu z'ukwa cumi na kumwe twabazwe ari saa yine za mu gitondo operasiyo zacu zombi zamaze amasaha umunani zarangije saa kumi n'ebyiri hanyuma nariye n'umukunzi wanjye we yagombaga kumara mu bitaro iminsi ine njyewe nagombye kumaramo iminsi icumi kuko yari umuntu watangaga urugingo ntabwo yamaze n'igihe kinini kwari ukumubaga bagakuramo impyiko ye hanyuma njye bakambaga bagafunga impyiko zirwaye ntabwo bazikuyemo bagafunga imiti yayo bakazigereka hanyuma bagashyiramo indi nzima ari nabyo byabaye rero hanyuma nyuma yaho ku munsi wa cumi ugeze nagize ikibazo cy'uko kubera ibipimo nari mfite bibi mu burwayi bwanjye harimo umuvuduko w'amaraso harimo ayamenye ndetse n'indwara y'ibihaha nagize ikibazo cy'uko nyuma yo kubaga nari mfite sonde ebyiri sonde nari mfite mu rubavu hafi y'aho babaze yavagamo amazi menshi yaterwaga n'ibihaha ndetse n'izindi komplikasiyo nagize z'uko nahagira ibindi byinshi biza kuba ngombwa ko ntahaniye sonde nayo bimarana ibyumweru birenga bitatu ari nabo baje kuyikuramo nyuma ariko ari uko tugize ikibazo cy'uko inzigo zacu zari zirangiye twari dufite viza izarangira ku itariki cumi n'esheshatu tuzi kwa cumi n'abiri iyo tariki rero igera abagifite yacyo ngo mu rubavu nibwo rero nasabye umuganga wari wanzuye ndababwira inzigo zacu zirarangiye kandi tugomba gusubira mu rugo ariko ndacyafite ikibazo cya ya sonde yo mu rubavu yavagamo litiro eshatu buri munsi hanyuma ambwira ko uko yabigenza bisaba ko nakongera kubaga bagafungura aho bari bambaje bakoherezamo amatiyo agakorera amazi ndetse n'ingoma yayateraga ariko arambwira kimwe kuko ari byo ngibyo tugasubiramo abandi twakubaje ushobora kugira infekisiyo ndetse n'impyiko twaguhaye n'impyiko y'umukunzi wawe n'indi murakora neza dushobora kuyiguranza ugasangiriza ibindi bibazo ati cyangwa se ibindi buryo twakora ni ukukubaga mu rundi rubavu tukafungura ahantu hatatu tukoherezamo amatiyo atatu agakurura amazi n'umuntu uyakura ati kandi nawe rongera wishyura andi mafaranga byabaye ngombwa rero ko abantu bari mu operasiyo ku cumi na kabiri barambaga ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi n'abiri aha mu rundi rubavu bakuramo amazi bakuramo n'umuntu uyateraga hanyuma barahaduga nyine ari nabwo urumva hari hashize ikindi cyumweru kirengeje tudafite viza ari nabwo twahise dushaka uburyo bwo kugaruka mu gihugu cyacu dukora ibindi bisabwa nyine kwipimisha korona virusi n'abantu baba bagiye kugaruka bavuye hanze ndetse no kongera kubwira indege nayo kuko twari twaratunze utabizimbele wa matiche na uwe ndibuchana mando yuko saa kwa kutunze haima kwa wadari kirele mwaganda kukwa iti makunya hili mwesho shatu kwa wadari makunya hili mwaziri hili mwako mwako mwako
Marie Rene wowe nubwo nawe bakubaze bakagukuramo impyiko ariko nanone wari ufite izindi nshingano zo kwita ku murwayi wawe urwo rugendo nawe ntago rwakoroheye
ego murakoze kwagize amahirwe mbona mwitayeho cyane mbere yuko tubagwa kuko mbere yuko tubagwa nindi twabanaga gusa ariko tumaze kubagwa twese twari turwaye kandi ntawe uta ku wundi twagiriwe amahirwe yo kumenya kumenyana na familia y'abanyarwanda baga muri Cairo rero iradufasha turayishimira cyane yaradufashije itwitaho nyuma y'uko tuvuye mu bitaro bakomeza kuturwaza kumva twese twari abarwayi ntabwo nta n'umwe wari kurwaza undi rero iyo familia yaradufashije iraturwaza bigenda neza turoroherwa uduhe gito turataha mbere mu byumweru bibiri nyuma yo kubagwa nari meze neza mbasha kugenda gukora rero twatashye bimeze neza nta kibazo ariko nyuma yo kubagwa iyo famiye y'abanyarwanda iba muri Cairo niyo yatwitayeho niyo yadufashije
hanyuma se iyo urebye Muhire ukibuka uburyo yari yarihebye ubu ngubu mbona ameze gute
Muhire uyu munsi ameze neza ari mu buzima yaherukaga kera kuko mbere nyine arwaye ntiyabashaga kuryama nta gusinzira buri kanya kwa muganga amaguru yabyimbye yarimbye umwuka wabuze byabaga ari ibintu bikomeye nyine nawe gusinzira ari amasaha atatu abiri se cyangwa ijoro rigacya twicaye atabashije gusinzira rero uyu munsi ibyo ariye byose bikagaruka ariko uyu munsi ibyo byose byarebye byarashize arebye akaryama nta kibazo afite abishimye mu bigaragara kandi ni no gushimira Imana yo yamubaye hafi no gushimira ababyeyi inshuti abamuteye inkunga umuntu uwo ari we wese witanze kugira ngo ubuzima bwe bugende neza uyu munsi yishime kandi ashimire Imana kuko nahuhira bishimire nubwo hari ibindi byinshi agisabwa ariko uyu munsi amuhaye sava bimeze neza kandi twizera ko ariko bizakomeza
ibyo aribyo byose muri ibyo byinshi asabwa ni ugukomeza gukurikiranwa turaza kugira akanya tubivugeho ariko nk'abantu mwanyuze muri urwo rugendo rwo kuva mu Rwanda mukajya mu mahanga kwivuza ni ibintu abantu benshi mu Rwanda bakora bakajya mu mahanga tunyuriremo uko biba bimeze bigomba kuba bigoye cyane
kugenda nyine mu gihugu cya ugiyemo bwa mbere udafite umuntu usangayo rimwe na rimwe nk'uko Muhire yabivuze ugasanga bafite imico itandukanye n'iy'iwanyu barya ibiryo bitandukanye n'iby'iwanyu mu rurimi n'ikibazo nko kumvikana byagezeho bikajya bitunanira tugakoresha telefone ugatransmetinga ugakoresha ama Google Translator cyangwa se andi ma application ukandika mu cyongereza ukabigwa mu cyarabu ugasiga urumva nyine ntabwo biba byoroshye kwa kutamenya ururimi hari nka nk'amaserivisi twahawe naba atari uko abayatanga nabi ahubwo abikeshe wenda yo kutumvikana mu rurimi biragorana cyane ni urugendo ruba rutoroshye kubasha kumenya aho usaba ibyo ukeneye ntabwo biba byoroshye nka muganga nawe yarazaga niba aje kugutera wenda nk'urushinge cyaje kugusaba kunywa imiti ugasanga ntibishobora no kumubaza bigatuma bari kugukorera kubera ko mudashaka kumvikana mu rurimi ariko ukabona ko nabo iyo uri umunyamahanga bagerageza kukwitaho no kugufasha cyane cyane minisitiri kwa muganga bageragezaga kutwitaho kuko baba babona ko dukeneye ubufasha butandukanye n'undi murwayi uri aho ngaho umenyereye batubaye hafi cyane cyane muganga mukuru watubaze yatubaye hafi atubera umubyeyi mwiza nde atuma zimwe mu mbogamizi twari guhura nazo zitaremera cyane yego ntabwo biba byoroshye ariko
hamwe n'Imana no kugenda wegera abantu kureba ibi sentitar akaba ari byo ukora ukihanganira nyine bitagenda neza ngo mu maresitora ujya gusaba ibintu bwa ibyo utabye wenda rimwe na rimwe niba ari byo baguha kubera ko mutabashije kumvikana cyangwa wakenera ikintu ukavuga uko ukivuga biba bigoye ariko ni urugamba rushoboka kubera ko ubuzi ko icyo ukeneye kirenze ibyo ngibyo urabyihanganira bikagenda neza.
Muhire Marie Rene arabivuze ni urugamba ruba rutoroshye kujya mu gihugu utamenyereye utavuga ururimi rwo bavuga ndetse niyo ugiye tuvuge atanarwaye ni ibintu byamugora ariko noneho kugerayo unarwaye nabyo byabongereye yaba umunaniro cyangwa se na stress.
Yego kubera ko navuye hano ndi kuri diyarize nyiradiyarize hanyuma ngezeho naho bakomeje kwinjira kuri diyarize ariko twahuye n'ikibazo cy'uko mu misiri ibitaro byaho byadusabye kujya gukoresha ibizami mu malaboratwari aba hanze y'ibitaro aho byadusabaga gukora ingendo ndende amasaha abiri amasaha atatu tukajya gukoresha ibyo bizami ahantu kure ndetse bikamara na ngombwa ko dusubirayo nyuma y'iminsi kujya gufata ibisubizo. Urugendo rero rutari rwose kuko nagombaga gukora ibyo bizami nyuma rero nyuma bakabikora byadusabye kwihangana ndetse umuntu akagenda na kapiteri rimwe na rimwe uwaje nahumeka nawe agakomeza kugenda ariko byarangiye neza nyuma yuko twari twagiye kwivuza kandi iyo umuntu arwaye agomba kwihangana kugira ngo ubuvuzi akeneye bugerweho ntihanage mu baganga. Twagize ibibazo bitandukanye ariko icyiza ni uko twabisoje amahoro mu bitaro kaba uno munsi tukaba turi bazima.
Muri bazima kubera ineza mwagiriwe n'abantu cyane cyane mu bijyanye no gukusanya inkunga zatumye ibyo bishoboka. Iyo neza mwagiriwe yo mwayakiriye gute n'iki mwabwira abantu babafashije muri urwo rugendo rwanyu?
Yabanje nabonye ko igihugu cyacu gifite abaturage cyangwa se abantu batandukanye bafite imibereho cyangwa bafite ibibazo bitandukanye ntabwo ari abarwayi gusa hari n'ibindi bikorwa bikorwa n'abanyarwanda bagateza imbere imibereho y'abandi mu buryo butandukanye ariko nyewe njya gukora iyo fandarayizingi byansabye ibintu byinshi bitandukanye kuko byansabye kubanza gushaka umuntu wayiyorora kubera ko ibyo ndi mu Rwanda kandi ntabwo mu Rwanda byo kandi bigakorera byasabaga ko nshaka umuntu ufite konti cyangwa nimero ya konti ya banki ishobora gukorana n'urubuga rwa gofundimi cyangwa se ufite konti iri iburayi cyangwa se muri Amerika na Canada. Byansabye rero kubanza gushaka inshuti zanjye nazo nkagira uburwayi mfite hanyuma nari mfite abantu batanu nizeraga nashatse ko bamfasha ariko nza kugira amahirwe mbonamo umwe wabyemeye hanyuma maze kumubona bisaba ko mbanza no gukora imbere yanjye mu magambo avunaguye kubera ko urwo rubuga na rwo nigiye kurukoresha ushaka kugira imbere yatuma abantu badufasha. Rero byansabye no kubanza kwitekerezaho no kumenya ibyo nashyiraho hanyuma uwanyemereye nawe mfasha gukosora imbere yanjye kubera ko nari mfite amakuru menshi ushobora kuba navuga ndi burwayi igihe byatangiriye usanga mpitanye na Marie Rene ko ari umukunzi wanjye ndetse n'ibindi bikorwa nakoraga mu buzima busanzwe. Byansabye kwicara nkashyize ngo ku gihe nabitekerezaho hanyuma biba ngombwa rero ko nkora inkuru mu magambo avunaguye tuyikora ku itariki 25 nibwo twakoze urugero twakoze iyo linki cyangwa se urubuga rwo kuri gofundimi hanyuma icyanyoreye ni uko amafaranga yabonetse nyuma y'imikino kandi rero numvaga nyine kubera ko abantu bari bari mu mudugudu abenshi baravuye ku kazi abenshi badakora abantu baba ari abashomeri numvaga ko ari ibintu bishobora gutwara nk'amezi atari munsi ya 3 ariko nabonye amazina menshi y'abanyarwanda yagiye mfasha ndetse harimo n'abagiye bashyiraho ubufasha bwabo ariko bashaka ko nihaye agaragara
bakagenda banyandikira bambwira bati ndumva washyira hari n'amasengesho abandi mbona nako mu by'ukuri igihugu cyacu gifite abantu bafasha ndetse harimo abanyamahanga ugatse bagiye badufasha nini ni twishimiye cyane kuko twabonye ubufasha tutatekerezaga kubona mu gihe gitoya turishimira rero imana ndetse dushimira n'abanyarwanda muri rusange by'umwihariko diaspora abanyarwanda kuko nagerageza gukurikirana amazina nkabona menshi ntabwo nyazi ariko nkabona nimero zigiye zitandukanye mu bihugu by'isi cyose byanyandikiye zimbere ngo twaba nimero yawe kandi twizera ko uzakira ni ibintu byadushimishije cyane.
Hanyuma Marilene, mugishakisha ubwo bufasha hari igihe mwigeze mwiheba cyangwa se mutekereza ko bitazashoboka kugira ngo muhira abe yajyanwa kuvurirwa hanze?
Murakoze, ntabwo byari kubura mbere y'uko dushaka ubufasha, byari amafaranga atari makeya cyane ko ntabwo byasabaga amafaranga gusa, byasabaga byari proses nini cyangwa se ndende itari amafaranga gusa ku buryo buri kintu cyose wagitekerezaga ukumva ubwoba burakwishe, ari ugukoresha ama ejame, ari ugushaka amafaranga, ari ukujya gushaka amaviza, ari ukubona amakuru atandukanye cyane ko no gutanga impyiko, iyo ugiye gutanga impyiko bisaba ko ari ugihaye n'uwo ari uyakiriye n'uyitanze bagirana amasezerano ko nta nyungu irimo kuko ni igikorwa nta ugura impyiko nta ugurisha impyiko, ni igikorwa gisaba ubumuntu cyangwa se kuba umuntu yitanze ku giti cye. Rero hari harimo ibintu byinshi biteye ubwoba ku buryo wabitekerezaga ukumva ko kuri buri stade cyangwa kuri buri ntebe ugezeho ushobora kuhagera bikanga cyangwa se hakagira ikibuga, urumva ntabwo amafaranga yonyine yatuma ubasha gukora operasiyo, urumva abandi ibintu byinshi bitandukanye kandi ufite n'umurwayi urembye cyane. Rero ibyo byose bitera impungenge, buri kimwe ugezeho ugira impungenge, ariko Imana yaradufashije cyane. Yego n'amafaranga iyo abura byose ntibyari gukorwa cyangwa se byari gutinda kurushaho. Ahantu twagize ubwoba cyane ni igihe nabonaga nyine arembye tudashobora kubasha kugenda, amafaranga yabonetse nanjye mpari, impapuro zabonetse ariko araremba kubasha kuva mu rugo biranga, kubasha kujya aho tuzabagirwa biranga, bisa n'ibitinzeho gato. Aho niho twagize ubwoba twese, twabonetse amafaranga ko yabonetse, utanga impyiko akaba hari, byose bikaba byari biri mu buryo twatubona ubuzima bwe bugiye kuducika, ibintu byose byari bibonetse. Niho twagize ubwoba cyangwa ku giti cyanjye nagize ubwoba cyane, ntabaza Imana ariko byose bigenda neza.
Nk'inama wagira nk'abantu bahura n'ibibazo nk'ibyo muhire yahuye nabyo, ariko ugasanga rimwe na rimwe ntabwo bagize ayo mahirwe yo gutabarwa cyangwa se babone n'inkunga nk'iyo mwebwe mwabonye, inama wabagira ni iyihe?
Inama ya mbere nabagira ni ukudacika intege, ari abafite abarwayi cyangwa se abarwaza n'abarwayi ubwabo, ni ukudacika intege kuko icyo cya mbere gifasha umuntu. Ikindi cya kabiri, niba hari ibyanze cyangwa ibigize ikibazo, ntabwo ari byiza gucika intege cyangwa kumva ko byose byarangiye. Kimwe yacyanze niba yanze ni ukugerageza pambe, ugerageza uburyo ki udacika intege, kuko iyo ucika intege umunsi uba ugenda kandi umunsi ugiye, umurwayi aba yumva kurushaho. Rero ibyanze ibyo ari byo byose, ibyo wanyuramo ibyo ari byo byose, uba usabwa kudacika intege wowe umurwayi n'umurwaza, kandi mugakomeza gutekereza icyo mwakora kugira ngo ikibazo kive mu nzira, kuko ni uburwayi buba buteye inkeke kandi isaha n'isaha umuntu yagucika. Rero ugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo utabare inzira zigishoboka. Niyo nama nabagira, kudacika intege kuko biba bivunanye, ariko kandi niba hari n'ibikwanga ntibagire ubwoba, bakomeze bashakishe cyangwa batekereze icyo bakora mu gihe gito ubufite, kuko umurwayi nyine isaha n'isaha biba bihinduka kandi bigenda byiyongera ritwoto mababa bari kumukorera inshuro nyinshi ziriyongera iyo nyine ataragera ubushobozi bwo gukorerwa operasiyo.
Muhire, Imana yaguhaye amahirwe ya kabiri ku buzima, ibyo mu Cyongereza bakunze kwita second chance to life. Ntabwo ari kenshi abantu babona amahirwe nk'ayo. Hari ababigerageza, abagerageza gushaka uburyo nk'ubwo mwashakishije ariko ntibikunde. Abantu bagihanganye n'ibyo bibazo, Muhire, wababwira iki?
Icyo nababwira ni uko bakwihangana kandi bagashakisha mu buryo bushoboka uko bashobora kuvurwa. Kuvurwa ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubagwa gusa, kuko hari n'abarwaye iyo ndwara bari mu myaka y'izabukuru, ugasanga wenda kubabaza nabyo bishobora kubatera ingaruka zo kugira ibibazo birenze ibyo bafite, kuko hari abari bafite imyaka myinshi cyangwa se bakuze bikaba ngombwa ko bakora dialyse igihe kinini. Gusa icyo nakwitorera batoya ni uko n'abakiri batoya wenda batararwaye n'izo ndwara, ni ukugerageza kwiyitaho ndetse bakanagerageza kwisuzumisha mu gihe bumvise ko bafite ibimenyetso bitandukanye, cyane cyane n'indwara n'umuvuduko w'amaraso, kuko umuvuduko w'amaraso ushobora gutera incuke cyangwa se incuke igatera umuvuduko w'amaraso. Ikindi ni uko bazajya bagerageza kwegera abaganga batandukanye bakabafasha, cyane cyane mu buryo bwo kubitaho ndetse no kubakorera ubuvugizi mu buryo butandukanye. Umuganga wanjye yarabinkoreye muri minisiteri y'ubuzima n'ubwo ntacyo byatanze, ariko hari uburyo leta ijya ifasha abantu barwaye indwara z'impyiko cyane cyane abakiri batoya, yaba uburyo bwo kubakorera dialyse ndetse no mu buryo bwo kubavura. Yego, ko icy'ingenzi ari ukumenya ko iyo umuntu arwaye indwara bitavuze ngo yihebe cyangwa se bikavuze ngo yumve ko ari iherezo ry'ubuzima. Icya mbere ni ukumva ko niyo ndwara ije ugomba kuyivuza kandi ukayivuza mu buryo bugushobokeye, kandi nanone ukagerageza kumenyekanisha inkuru yawe kugira ngo ubashe kugira ubufasha wabona. Kuko ibyo ni itanga urugero, iyo nakora icyo gikorwa cyo kutangaza inkuru yanjye biciye kubabaza kandi ntabwo nari kubonerwa ubufasha. Mariya ntiyari kubimera by'impyiko ariko nkabura ubufasha n'ubwo cyagana icyo gitanga. Ariko icy'ingenzi nanone ni uko uwaba ashaka gukora icyo gikorwa cyo gusimbuza impyiko nabyo bidasaba ko umuntu aba ari umuvandimwe we bafite n'isano cyangwa umubyeyi we, ahubwo uwo ari we wese ashobora kubwira impyiko ye kugira ngo amukire mu buzima. Muri make ni ibyo naragira n'inama.
Hanyuma Muhire, rero waragiye uravurwa, zimwe mu mpyiko zawe zirasimbuzwa, ariko nanone nyuma yaho ukeneye gukurikiranwa kugira ngo ube wakira burundu. Ese bisaba iki? Ubu ngubu uri muri ifata ute?
Ubu ngubu nasubiye ku buzima bw'umuntu usanzwe uri normal, ariko umuntu wese wakorewe igikorwa cyo gusimbuza impyiko abaganga bamusaba ko hari imiti agomba guhoranywa mu gihe cyose cy'ubuzima bwe, cyane cyane iyo miti imufasha gutuma ya mpyiko yahawe n'undi muntu impyiko aba itaravukanye ikora neza. Iyo miti rero jyewe mu miti baba bamburiye bampaye imiti itandukanye, hari iyo babanza kuzibaha ukayifatanya n'iyindi ugomba guheranywa ubungubu mu miti itatu ku munsi. Hanyuma rero iyi miti uba ugomba guheranywa kandi ukayinywera ku gihe kugira ngo igufashe nyine mu buzima bwawe, n'umuntu waba wasubiye mu buzima bisanzwe ariko ugahera rimwe kugira ngo nyine igufashe kuri ya miti kuba yarahawe. Hanyuma hari n'ibizamini umuntu aba agomba gukora mu gihe muganga abimusabye, bigaragaza uko ya miti kuba yahawe ikora neza ndetse bikagaragaza n'uko amaraso ye ari gukora. Hanyuma muganga akambwira rimwe na rimwe akubwira ko ushobora kugabanya imiti. Rero imiti nahawe kuva mbaga kugeza muri iyo minsi ntabwo
baratangira kuyigabanya ariko yarimye ko hari igihe bashobora kuyigabanya mu gihe cy'amezi atandatu cyangwa se n'ikindi gihe gitandukanye bitewe n'uko umubiri wawe uri gukora. Hanyuma akanagusaba kandi kwiyitaho, kwirinda ibintu byatuma wongera kurwara ndetse no gukora ibintu bitandukanye birimo kunywa amazi menshi ndetse no kugerageza kurya ibiryo byagufasha kugarura imbaraga, cyane cyane ko umuntu aba yaratakaje imbaraga n'ibiro mu gihe cyo kubaho. Ubwo rero iyo miti irimo ndayinywa, hanyuma nayo iramfasha neza neza. Dore ko gukora ibizamini mu gihe cy'umunsi washize ndiza muganga ibisubizo byari byiza, arambwira ubumenyi imyitozo.
Bivuze ko ugikeneye ubufasha, haramutse hari uwifuza kugufasha byagenda gute, yabinyuza mu izihe nzira?
Uwifuza kumfasha ashobora kunyandikira ibyo niba nabura na telefone yanjye
ntacyo wayibu
cyangwa se nimero yanjye ni akamenyetso ko guteranya 250 78 32 2020 niyo nimero nkoresha. Hanyuma ndane kuri WhatsApp, wenda WhatsApp zimwe mu zindi abantu bakoresha bahanye amakuru ndetse bakaba banyohereza n'ubufasha kubera ko iyo miti ntabwo nyizira mu Rwanda. Ubutumizi kayireza imiti niyo nyizirira umuganga yansabye ko nzakomeza kuyinywa ndetse habaho n'igihe wenda cyo kuba yampindurira akaba ariyo n'uburenganzira bwo kuba nafata indi, kubera ko hari indi hano mu Rwanda abarwayi nabo bakoresha, ariko yansabye ko jyewe iyo nkoresha nzayikomeza kuyizirika ariko kuko iyo iri hano mu Rwanda ntabwo ihuye n'umwuga. Hanyuma rero ubufasha nyine ni ukugira ngo mbere iyo miti cyane cyane ko turi mu bihe bya korona virusi ndetse n'i Kigali twari tumaze igihe turi muri guma mu rugo, ntabwo nemerewe gusubira mu kazi imbere y'amezi atatu kandi ngomba no kwitaho kugira ngo nyine ndabire imbaraga. Ariko muri icyo gihe ntitegereje ko nongera gusubira mu kazi, ntegereje rero kuba nakomeza kubona iyo miti, ari cyane ko twakoresheje n'amafaranga yari arenze akenewe kubera nuko nabaguzi ba kabiri ndetse n'ibindi bibazo twagiye duhura nabyo no gutinda kwivuza no gutinda kwa muganga. Umuntu agacyakeneye ubufasha kugira ngo abashe kuba mu miti mu gihe atarongera gusubira mu buzima neza ngo abone uko yirwanaho.
Hanyuma Muhire, mbere y'uko urwara usanzwe ufite umuryango wita ku bana batishoboye, ahangashaka kubihuza n'uko nawe wageze mu gihe nawe usa nkaho utishoboye ukeneye ubufasha, gerageza ubihuze ugaragarize abakurikije ijwi rya Amerika akamaro ko gufasha umuntu utishoboye, cyane ko igihe ari cyo cyose umuntu ashobora kwisanga hari ibintu akeneye ariko adafite ubushobozi bwo kubigeraho.
Murakoze. Mbere yuko ndwara ndetse na nyuma yuko ndwara nashinze umuryango Call of the Kids ufasha mu kubavuza abana bafite ibibazo bitandukanye ariko biterwa n'imiryango yabo cyangwa se bigaterwa n'ubuzima butandukanye. Dufite abana b'imfubyi, dufite abana bahoze ku muhanda ndetse dufite n'abana bakomoka mu miryango ikennye, ariko umuryango wacu ubafasha cyane cyane mu bikorwa byo kubasubiza mu ishuri, aho tubishyurira amafaranga y'ishuri hanyuma tukanabafasha kubona ibikoresho by'ishuri, tugakorana n'imiryango yabo kugira ngo tubafashe kugira uburere bwiza babone n'ubwo burezi, hanyuma babe abantu bafite ibigirira akamaro. Ni ibikorwa nakora njyenyine kuko mfite abandi dukorana, mfite ekipe nini hanyuma mfite tukaba dufite n'abantu nyine badufasha muri ibyo bikorwa cyane cyane abo twita nk'abasponsa. Rero ni igikorwa kiba gifasha ko kiba gisaba ko umuntu nyine agenerwa ubwo bufasha kuko ikinyarwanda kiravuga ngo ntawigira. Nanjye naje kugira icyo kibazo nyine cyo kurwara, harimo n'indwara ikomeye, indwara yatwaraga amafaranga menshi
bila kuzungumza kwa nani zaidi kisha kwa nani mara nani mduga ndi kanga kumeshinda ndani na soko kufanya kujulimiza ukaribisha ndani kuko uzima kwa mimi kufanya kujulimiza mimi inga zitani kani halima kujulimiza kwa afashwa n'abandi kubera ko iyo umuntu ahuye n'ikibazo cy'uburwayi ntabwo aba akeneye amafaranga gusa, aba akeneye n'abamuyobora bakakenera abamugira inama n'abaganga, agakenera abamuba hafi ndetse n'abemera inama, agakenera n'amasengesho. Ibintu byanyeretse ko ushobora kugira ineza ukayitanga imbere, ndetse ni na kimwe cyatumye abantu bagerageza gutanga mu buryo bwihuse muri kamera y'ibirenge, kuko nanashyizemo incamake y'ibyo nkora, bakavuga bati uko nawe wagiriwe neza abandi natwe turi kugerageza kugifasha kugira ngo umwana azindukire hanyuma ubashe gusubira mu mirimo myiza ukora. Ibi rero byanyeretse ko umuntu ushobora kugirira akamaro abandi, ndetse na sosiyete muri rusange n'ubwo dukorera abantu ku giti cyabo ariko tuba tubikorera sosiyete, kuko dufite ibibazo byinshi by'abana wenda bashobora kubura amafaranga y'ishuri kubera imiryango yakomokamo, ariko mu by'ukuri tubafasha kugira ngo nyine iteze imbere sosiyete yacu, kandi nabo bazazemo abantu bafitiye igihugu, imiryango yabo, ndetse n'igihugu muri rusange.
Marirene, muri iki gihe cy'imyaka hafi itatu muri uru rugendo, gerageza utubwire kimwe mu bintu byagukomeje, ni ikihe cyaguhaga icyizere cy'uko ibyo aribyo byose ibyo bibazo muzabinyuramo kandi umukunzi wawe muhira agakira?
Icya mbere ni gusenga, gusenga no kuba kugisha inama, kuko uyu usenga wibagirwa ibyakubabaje cyangwa se wakira ibikunanije ukabasha kubyakira vuba, cyangwa se ukabasha nyine kubinyuramo bitakuvunye kurushaho. Ikindi ni umurwayi nari ndwaje nawe yaramfashije, kuko igihe icyo ari cyo cyose ntabwo yarwaye ari wa murwayi wihete, yarwaye afite icyizere, arwara yumva ko byose bishoboka. Rero gufatanya urugamba byaranyoroheye cyane, kuko iyo urwaje na none umuntu wacitse intege cyangwa se wihebye birushaho nyine kugukomerera. ariko njyewe gusenga n'umurwayi no kuba determine, niko nabivuga, kudacika intege ku myanzuro nafashe cyangwa se kumva inama, ariko nkasesengura izo nama n'izo nibwiriza arizo nkareba igikwiye cyangwa se icyafasha kurenza ikindi, akaba ari cyo mpitamo. Numva ari byo byafashije cyane.
Ese wowe warakize burundu cyangwa nawe uracyakurikiranwa n'abaganga?
Njyewe ntabwo ngikurikiranwa n'abaganga, bankurikiranye mu gihe cy'ukwezi, kuko n'imiti nari mfite yagombaga kumara ukwezi, ariko nanjye nyuma y'umwaka ngomba kujya gukoresha ama examen, amwe nzayakoresha nyuma y'amezi arindwi, haracyabura andi mezi ane, ane cyangwa atanu. Yego, nyuma y'amezi atanu rero nsabwa kuzajya nkoresha ama examen buri mwaka, kugira ngo nanjye barebe ko nihagaze neza, nibabona ari bitangiye gusubira inyuma bamfashe nyine kubigarura ku murongo hakiri kare.
Jean-Claude Muhire, mu gusoza, ni iki cyaguhaye icyizere hanyuma ugire n'ubutumwa ugeza kubumva Ijwi rya Amerika ndetse n'abo bantu bagufashije muri iyo nzira yawe wanyuzemo mu burwayi bwawe?
Murakoze. Nawe icyizere ari mukunzi wanjye, kuko yarangwajije kuva n'indwara kandi akajya agerageza kubigira ko ajyanze inshiko mu mbere y'uko dutangira gahunda yo gukora ibyo bizamini. Hanyuma kandi nkanezwa n'uko yaba abantu dukorana muri uwo muryango, yaba n'inshuti zanjye twabimenye, yaba n'abo twizanye n'abandi batandukanye,
bagerageza kuri nyandikira ubutumwa mu mumuriza ndetse banambwira ko ibyo bizakira ariko nanjye niyumvagamo nyine ko ibintu byose bishobora kubaho ariko Imana iriya iyitanga ubuzima kandi ikanabyisubiza niyumvaga ko nzakira nkunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane Facebook na WhatsApp hari abantu benshi bamenyaga amakuru yanjye bakanyandikira nanjye nagerageza kubandikira nyine mbabwira uko bimeze nagiye kwa muganga nabonye n'inshuti amafaranga yabonetse twabonye ibitaro ariko nkagerageza narangiza nkazandikaho ngo nzakira n'ibintu byakomezaga n'abantu bakabona ko neza ngo ariko mufite icyizere ari nabyo bituma naha n'abandi barwayi ntabwo ari ukuvuga abarwayi n'urukiko gusa hari n'abandi baba barwaye izindi ndwara wenda zishobora kutagenda mu gihugu cyacu cyangwa n'izihagurutse ariko bakumva ko kuba barwaye igihe kinini cyangwa se bamaze igihe badafite ubufasha bw'amafaranga cyangwa n'ibindi bitandukanye bakinyura bakumva ko ubuzima bugiye kuzira ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima kuko ngo umuntu yagiye agira ibipimo byinshi bitandukanye amaraso make umwuka muke ariko byaje kurangira nyine cyose gisobanuye neza ni kwigirira icyizere mu magambo makeya ndetse umuntu akirinda ko nubwo arwaye ariko hari abaganga buriya nyuma y'Imana yaramumenye n'abaganga nabo hari ubushobozi baba bafite bwo kwiterekeranya ibyangiritse umubiri wa muntu akongera kuba muzima ndashimira rero by'umwihariko n'abaganga bagiye bamurikirana cyane cyane hano mu Rwanda ndetse by'umwihariko n'abamurikirana umukiri bakambura muganga wanjye umukunzi wanjye by'umwihariko Mariya Mwamikabiri ni inkuru abantu bishimira ndetse tuzanakomeza no kuvuga mu buryo butandukanye kugira ngo twereke abandi ko umuntu ashobora gukira indwara y'impyiko kandi umuntu ashobora gutanga impyiko agakomeza kubona ubuzima ndetse ko binashoboka kubona ubuvuzi kandi umuntu akongera agasubira mu buzima busanzwe. Murakoze cyane
Jean-Claude Muhire, ndagushimiye cyane kugakanya wahaye Ijwi rya Amerika no kuba wemeye gusangiza inkuru yawe n'urugendo rwawe abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Edith.
Marie Rene Uwera Ingabire, nawe nagira ngo ngushimire cyane kugakanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Urakoze cyane.
Shimire kandi namwe bakunzi mwari mukurikiranye iki kiganiro, shimire na bagenzi banje bamfashije kugishyira hamwe. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye isubizo cyacu.